back of the bits.
Cat on the beat.
Fashion.
Eri pinge na siga, siye na kungula. Na siga mukwanu na kungula bochai. Omutu bena yagala, mumuti magwange. Era nemwe siga, yagumenya mazima na neka mubi wundu. Tamara bude, ebya labu, byantama. Tomara bude, ebya labu na byewala. Tomara bude, ebya labu ze byantama. Tomara bude, ebya labu na byewala. Laba mami agamba, vune yomu besi mulala. Laba dadi agamba, biribyo nanze mbyera bire. Naye ze ndabanga kizibu, omutima munda gwechanga muliro. Yankalirira nateka ku musito, amazima ddala ntudde ku buzito. Ha! Kibeera kiruma, inside kibeera kiruma. Love it no, no 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 no, love it no. Tamara bude, ebya labu byantama. Tomara bude, ebya labu na byewala. Tomara bude, ebya labu ze byantama. Tomara bude, ebya labu na byewala. Iye kugambechi, ndeke chinjagalo kebere mu mutima gwange munda. Omutima gujude biwundo, kufesi gujude busu. Na yeze ndabanga chizibu, omutima munda gwechanga muliro. Yankalirira nateka ku musito, amazima ddala ntudde ku buzito. Ha! Baby, samanya ebya labu nguwe bityo. Okwagala omuntu amala na kulekawo nagenda n'omulala. Tamara bude, ebya labu byantama. Tamara bude, ebya labu na byewala. Tamara bude, ebya labu ze byantama. Tamara bude, ebya labu na byewala. Chibira chiruma. Love it no, 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 no.